ngibhala ingoma ezimnandi ngithobe ndafohlela ngamaqhalo nezaci lengoma elisizi ndiyathemba uyasiva nesingqi elibali liqala lesithi ngenye imindi qabele phezulu encochoyindi bukele lokishi kuze mbone yonke le mfithimfithi eqhubeka esithilini suke ndanyukelwa ngumbilini iphepha lidame ezinyembezi kunzima nophalazi yamibinini abantu abaninzi abakambona ephuma engcongolweni lohili inyembezi enhliziyweni kunjengomlambo weqili inhlungu kumntu omnyama lukhwekho lochili ndamukela umntana ezalwa yayimincili kuvuya sangithi qatha engqondeni ukuba xa ibeka inqawo yakho uzawube kukhalwa abantu badla ngokuthi umthi ugotywa esemtsha xa umdala uyagawulwa ibuzi libona ngolaleleyo usathana lithambo lenyoka uhlaba amzondayo ikhululeke lekwekwe ngoseingavizisana umama wayo indlovu yasindwa ngumboko wayo kunzima kasekho notata wayo zangabaluleke isencinane ngoba intaka vuka kuqala yiyona isindayo umlondolozi kelo waphulukana nesikole sekumabanga phansi esithi ufuna ngomnye ezaziwayo izigebenga kulo lonke elomzantsi wayesele ozonwabisa ngomndili ofaxa nguwey icuba labatho nale pilisi ngunqongophala kwensiba ucinga ngobamba inkunzi nokophula imizi yabantu ukuze abe nemali eninzi nto leyo imphathele izihlobo namantombazana amaninzi amantombazana lawo wathe walala nawo ngaphandle kwejasi ngotenxatenxa kwesimo sempilo ucinga wayobona ugqirha ugqirha wamcela ubona izifo zangaphansi ezi zifo zithandazelwa nomfundisi bamfulathela abaninzi
uvengabani ukuba ubomi bulula uvengabani ukuba utsotsi buyabhatala uvengabani ukuba ukufa xa kusiza kuyalunga uvengabani ukuba ngomso xa ulala uzovuka uvengabani ukuba ubomi bulula uvengabani ukuba utsotsi buyabhatala uvengabani ukuba ukufa xa kusiza kuyalunga uvengabani ukuba ngomso xa ulala uzovuka uvengabani uvengabani
imeko imaxongo noko kunzima noko ubomi burhaka ngathi gqabhukile inyongo nomama kasaphilanga noko intliziyo banga bakantsasana bafika oko-oko bebuza umlondolozi ngokuphinde kwenze esinisimoko ikamva limnyama kwembizeni esikhoko umama kamlondolozi wayezibuza imibuzo engenampendulo ngathi unesirhoko umlondolozi wangasahlali nasekhaya ngathi kubuhlungu amarhorho wayenguzulakhe nakwihlobo edubule eshiya izindlu zikrobokrobo wayesele hamba yedwa njengesiqhamba ezingenasikhondo abantu besithi ovukavukohili ngoba ezitalatweni babehamba ngamaxhala bephila ubomi bentala kunzima nolala sizithonga ebusuku edubula umlondolozi wayezithethelela ngelithi ehamba nje intliziyo yakhe nesixhala wabangalibeki kuye tyala utata wakhe naye bambulala nanamhlanje lingagwetywa letyala uthi uphi na umthetho ngobani babulala utata wakhe loo nto yazala indlala lawo yayingamagama okugqibela kamlondolozi bamdubula aba izitshomi zakhe okanye aba abulalele izihlobo nanamhlanje lingagwetywa letyala umama wakhe wayengayazi nobangakhala okanye lithixo ndabulela ndehlile encochoyini ukhumla kwami endiqabelelelini bayibile abanye bafunuma ngomlondolozi basengabantwana ubusisela ncancembeleni abantu abafuna ufuna isifundo bayabona kuyatshona kodwa bayingena emngxunyeni liphela njalo ke libali ingelobali ke phofu ubomi esiphila kubo mini namini ndihlabela ikhwelo kubo bonke abantu bafuna ubona umlondolozi ebusweni ungadonsi amehlo njengapho uhlele khona nangoecaleni okanye njengesibukweni
uvengabani ukuba ubomi bulula uvengabani ukuba utsotsi buyabhatala uvengabani ukuba ukufa xa kusiza kuyalunga uvengabani ukuba ngomso xa ulala uzovuka uvengabani ukuba ubomi bulula uvengabani ukuba utsotsi buyabhatala uvengabani ukuba ufa xa kusiza kuyanuka uvengabani ukuba ngomso xa ulala uzovuka uvengabani 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 ukuba ubomi bulula uvengabani ukuba utsotsi buyabhatala uvengabani ukuba ukufa xa kusiza kuyanuka uvengabani ukuba ngomso xa ulala uzovuka uvengabani ukuba ubomi bulula uvengabani ukuba utsotsi buyabhatala uvengabani ukuba ukufa xa kusiza kuyanuka uvengabani ukuba ngomso xa ulala uzovuka uvengabani uvengabani